moya ngiphanda kusekuseni yenzela umndeni wami lo muzu ikhaya uthando lusekhaya noma ungahamba uye isimilo solekhaya lapho wakhula khona yegimisa moya ngiphanda kusekuseni yenzela umndeni wami lo muzu ikhaya uthando lusekhaya noma ungahamba uye isimilo solekhaya lapho wakhula khona.
Give me some more, yeah. Depends on what's the same.